Danger Man, you walk back and then Nicky pull up with Goma. You are new music avenue. Fireborn music.
One music avenue.
Yagala mulambuze sina mawanga gako. Mutwale ko kumalina. Timulise kunkoko munyese kubia. Baby chana, abatesi batulabe. Amaso bagakanule. Baby nyenya kona chusa. Abatesi tubalumye. Abachakaze mbuza muli wakati ngambye tunigide muno no mwana. Muli benchakara muna enze mbera mupianga kasano mutima gwange kubera mkumu. Jagara tuchakale tusinga batu soka okubanga nange. Mugwano tunigide, mugwano tusanyuke. Ono mwana njira, alinga na mwezi, abugu mabulunji. Halinga kasana kakumacha. Magalambe kumpi gambera kundia. Ngatulinga balungo munange ngatuba mupeya. Omwana nyira munanga alinga na mwezi. Abukuma alinga kasana kakumacha. Munange abachakaze mbuza muli wakati ngambye tunigide munono mwana. Benchakara muna enze mbera mupianga kasano mutima gwange kubera mukumu. Jagara tuchakale tusinga batu soka okubanga nange. Mugwano tudigide, mugwano tusanyuke. Jagala ngoberere, angoberere, angoberere. Omwana njagala ngoberere, angoberere, angoberere. Buli omwa mulabe, njagala mutwale, mutwale, mutwale. Omwana njagala mutwale, mutwala batesi kibalume. Abachakaze mbuza muli wakati ngambye tunigide munono mwana. Benchakara muna enze mbera mupianga kasano mutima gwange kubera mukumu. Jagara tuchakale tusinga batu soka okubanga nange. Mugwano tudigide, mugwano tusanyuke. Abachakaze mbuza muli wakati ngambye tudigide munono mwana. Uli benchakara muna enze mbera mupianga kasano mutima gwange kubera mukumu. Jagara tuchakale tusinga batu soka okubanga nange. Mugwano tudigide, mugwano tusanyuke.